ከነጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገን አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዳጌ ፎቶ ተገኛ ዋይል ከኛ ያለን ገመዳ ድሬ ጠያራ በቃ ሙምች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመዲ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሳናኖ ኦሮሚያ ኦቦለማ ማገርሳ እቲን ዱፉ ጀለኔ ኤገማ ቱሬቲ አርገምቴ ቱርቴ ገነማራ ቀብደች ቱርቴ አማይ ገሳን ፈኒስ ወልማንጅርቲ የሮጥ ቆዱረት ቢልብላሶ ሲዝኔ ቱሬ ያለን ሜ ሃለች ቱሬ ባልቱሬ ድሬ ጠያራ ማልቱ ቱሬ ከስሙነ ተርግደኝ ዮኝፈይ
namo ganama akka lakkoofsa biyya kanaatti lafti bari'ee gara saatii 8:00 iddoo sana ga'uun keenya yeroo geenyu akkuma eegne muummicha ministeeraa Abiy Ahmed tun ta'in isaanii balalii xayyaaraa kan biraadhaan seenuu jedhame kan nuyi eegaa turre pirezidaantii alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo turan. Itoo Dr. Warqina Gabayyoo eegaa jirru ituu yaadameen pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhufanii obbo Lammaa Magarsaa iddoo sanatti argamuun waan nuyi yaadne hin turre sana booda namoonni iddoo sana turan baay'eedha. Baay'ee wacanii akka fuudhanii baachuu iyyuu barbaadanii sana booda isaan ega darbanii tureetu Dr. Warqina Gabayyoo immoo dhufan. Namo carraa sana keessatti namoota kana duukaa fi deeyyuu itti dubbachuun baay'ee rakkisaadha. Ariitiidhaan jechuun nageenyaaf jedhameetu fakkaata baay'ee fuudhanii fi fiigu turani. Bilqii tokko Dr. Warqina Gabayyoo nagaa gaafa qeeraa sana caalaa deemuu hin dandeenye lamaan isaanii seenuu isaanii argineera. Baga nagaan dhuftan jechuun bira darbee waan biraa jechuun dandeenye mee dhagaye.
በጣም ደስተኛ ስለነ እንግዲህ ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እየጠበቃችሁን እየሰማን ነው ያለን። መስማት ብቻ ሳይሆን እናዳምጣለን።
ባየገመቹ ቀምና እንዲከሰን ባየገመቹን አከኑ የጋጅር ተጠገኘ ጅራ ኡመተ ጠገፈና አቺ ቦደ ዋኖ ጀተሙ ወሊኖ ጀና ጀሩ ዶክተር ወርቅነን ገለቶም ይያለነ ነገር ወረስ መቹ ፈጭዱ ፈኒ ገሩ መታተን ሲደብሳ አሉ መታከም ቱሬ ሲመናን አከም ቱሬ
namoonni simachuuf iddoo sana dhufanii lammiiwwan Itoophiyaas lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanii danuu turanii baay'ina isaanii keessaa kan ka'eeti carraanti itti hiiqanii aangoota arguu baay'ee rakkisaa ture wal dhiibboo ture. Isaan keessaa tokko tokko gaafanneerraa yaadanuu kennan qabu gammachuutti dhaga'amee ibsu simannaadhaafis sa'aatii dheeraa dhufanii akka dhaabataa turan dubbatu.
Anis telefoonitti bilbiluudhaan namootachi turan keessaa gara tokko dubbiseera gara boodaatti dhiyeessina waa'ee sanaa jaallanne gama biraatiin Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi dhimmuma kanaan wal qabatee naannawa sana turan kan jedhutu dhagahama dubbisuudhaaf carraan argatan jira.
Eeni iddoo sana turan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reenar dhufaniiru xayyaarummaa obbo Lammaa Magarsaa fa'a. Dr. Warqina Gabayyoo faa fidee dhufeetu isaaniinis fidee dhufe waahilli koo kan sagantaa afaan Amaaraa Salamoon Abaate haasofsiisuuf carraa argatee ture. Maal jedhu isaanii imala muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wajjin dhufaatiin koo waliin argu anofii koo imala kan mataa koo hin qabaa jedhanii haala jajjabeenaa Itoophiyaa keessa jiru haala abdachiisaa jiru irrattidha kan isaan dubbatanii. Ammayyuu biyyattiin gama diinagdeef kanneen fafakkaataniin caalaa fi jajjabaachuu qabdi jedhu. Walumaa gala muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo sana qabatanii as jijjiirama jiru irratti kan gammadan fakkaatu. Egaa ambaasaaddar Reenar kan jedhan keessaa immoo waliin haqaqas.
We're really excited. It's an extraordinary moment for Ethiopia. Prime Minister Abiy has in a very short period of time, just a little over 100 days, announced an extraordinary range of initiatives to...
Baayye gammanne jirra kun Itoophiyaa dhaaf yeroo baayyee gammachiisaa guddaadha. Muummichi ministeeraa Abiy yeroo baay'ee gabaabaa keessatti yeroo haga xiqqoo guyyoota dhibba caale keessatti jireenya lammiiwwanii fooyyessuudhaaf dinagdee fooyyessuudhaaf tarkaanfiilee hedduu fudhataa jiran. Nuti yeroo dheeraadhaaf michuu Itoophiyaa taanee turre dhimmoonni hojjechuudhaaf itti fufnu ni jiraa jedhan ambaasaaddar Reenar akkuma jette jaallanne eessa yeroo ammaa kanatti kan isin jirtan?
Egaa dirree xayyaaraatti keessummoonni seenanii dhumaniiru. Egaa kanarratti kaasuu kan hin barbaadu dhimmi kan biraanii aangawoonni kun gaafa dhufanii seenan xayyaara addaan dhufuu jedhamee yaadamaa ture ገሩ ኦቦ ለማ መገርታኒት ዶክተር ወርቅነ ገበዮንስ ያሩማ ኢማልቶታ እሱማ ከረመቲዳን ዱፉን ሳሊሞ እኖ አና ነደገራ ማሊፊ ኡፋቲ አዳ ተአላ ተጀዴ ዋኔነገ ገመካኒን ጋፊ አመነ ጋፈቴብ ነሞ የሮአማ ጋልማ ወልገኢ ወሰርጌትራ ከነዚህ ጆከነ ዱፍኔዚ ሞሚቺ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመዲ አከሱማስ ዲ አንጎን ከብሮን አሲቲ አርጋማኒ ኢፍሳኬኑ ጀዳምናኒ የሮአማ ጋልመከነ ከሰዳ በጤ ዋንን አርቁ ሳንቱፋኒ ኢንሴንንጅሩ ባየኒ ጆከነ ጅራኒሞ አቦቲ አመንቲ ኦርቶዶክሲ ኢትዮጵያ ቱባይታ አኩማ በከሙ ሲኖዶሲን ኦርቶዶክሲ ወንኒ በየከሳፍ እንኒ በየአላ ወልደቄ ቀባሳ ቱራኒሩ ሰረቲ ኢላችሴ ኪቱ ካናኩ መገባሳ ቱሬ ወልቲ ሩፋኒ ወልዮጂን ኦጀሱ ተቁማ ኡሙራቲ ወሊገለኒ ጅሩ ኢሳካናራቲ ሙሚቺ ሚኒስቴራ ካንዱባታን ቱጅራጅ ዳሜ ኤጋማጅራ
ወንኒ ታኑ ከብራም ማሊን ጃለኒ
አርዳጋ አማካኑ ብራቲ ዋሬዳ ገረገልገላረትሞ አንጎታ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጅን ወላርገኒ ሙሚቺ ሚኒስቴራ ኢናሰ ኡጀ ተገንታን በኤ ጅማታቦሪሞ ሆገኖተ ሲያሳ ቀብሳኦታ ካንኔ ፈፈካተን ይጅኒ ወላርጉ ተገንታን ሳኒ እኒ ኡመታ ኦጅኒ ወላርገኒሞ ሳምባታ ፉሌ ኬኛቲ ሳምቦደ ገረ ሎስ አንጀለስ ኢማለኒ አክቲቪቲ ለሚወን ኢትዮጵያ ዮካን ለሚወን አሜሪካ ህትጠለታ ኢትዮጵያ ቀበኒዎችን ወላርኩ ደሙ ዊት አዛሞ ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ኦሮሞን ኒባይኤፍ ሶማሎን ኒባይኤን ኢታልገመን ምነሶታ ቲ ኢማሉፍ አከጅራን ሸገንታ በይራ ሁበተሜ
ሀዬ ያለን ሄዱ ገለቶ ሜሰኑ ከኒቴፍ ቦደ ወላርግና
አታውና ሞገለቶም
ከረጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ከደብሩ ራዲዮ ሰገን አሜሪካ ሰገን ታፋኑ ሮሞት አዲስ ፎቶ ተገኘ አኩማንዱራን ዱባዴ ሙሚቺ ሚኒስትራ ዶክተር አቢ አህመድ ፕሬዝዳንት ቡልቺሰና ኦሮሚያ ቦለማ መገርሳ ከብሮ ሲመቹ ራብ ለሚወን ኦሮሞ ድረ ጠያራ ተርገመኒ ቱረኒ አገተኮ ቴሌፎናን ጠቀበ ዱብሴን ቱሬ ኩኖ
ሀየ መቃንኮ ብራኔ ቤካ ገለቶን ጀቀማ ጅራቱ ዋሽንግተን ሲመና ከና ከነከታሴ አኩማ ቤታኒ ጀሮ ጨልቀባቲፍ ፕሬዝዳንቲን ናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ለማ መገርሳኒ አማ ዶክተር ከበጃ ጀሮ ጨልቀባቲፍ ጀሮ ኑቲ ካልካኒ ጉያ ባኔ ሞቱማ ስርነ ጭንቁስታ ከነ ጅጆሌ ኬኛ ፊጣ ጅሩ አጄሳ ጅሩ ሞርሚኑ በሄ ጎፍታን ኬኛ ኡመተ ኬኛ ይሰኒ ጀ ቶኮ ካን ከነ ጀቹ ሚቲ ጠፍቶ ጆሌ ኦሮሞ ብረ ጣበችሁዳን አክስርኒ ኩንጅጅረሙ ሾረ ጉዳ ነመ ጠበቴ ቶኮ ለማፉሞ ሙሚቺ ሚኒስቴራ አካ ኦሮሞቲ ሀዋሰ ከነ ኬሳ በሄ አኒሞ ኦሮሞዳ magala na mitijira tukesa kufa kana simachun qaba nama ko iga ko simachun qaba jede yero qopinsa alqabe qabe yeron age qabe duka bu ani taka umsani simachu dafan magala washington dc da ogganota ummata koti simachu nasukechu
aga makalatti nargite ta debrale
mumika ministera akuma tikko nujala be yero achigeyu by security issue dali ኦቶ አኩማተ ሳጣበኔ ፎሬን ሚኒስትሪ ዶክተር ወርቀነ ገበዮ እንዱፋጀና ሜ ኢሶማጁ አካፉን ኔቶ ዳበኑ አኩማተሳ ፕሬዝዳንት ኢናኖ ኦሮቢያ ኦቦለማ መገሰኑ ተስበሄ ጸራ አርገኔ ጫዮን ኮሌ አባቦ ከኒቴፊ አንሌ አርከፉ ኤባ እንገመደቹ ዳዋኒ ያንጃተኤፍ
ኡቱ ስላይሮ ፉደቴ ወጂና ሶፍቴ ተቴ ጋፊን ዲኤስቱ ዮካሊሞ ዋንትሩ በቹ በርባዱ ጅራ
እየ የሮቶ ነርገጥ ኢዋንት ጉዳን አደሳጅሩ አመሌ የሮሙ ሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ተኤጅሩ የሮናኖ ፕሬዝዳንቲን ኬኛ ኡማኒ ኬኛ ጎፍታ ኬኛ ካንጀዱ ለማን በገርሳ ታይካረ የሮጅሩቲ ኡማኒ ኮ ዳንጋራ ሙሳ አመሌ አራሪ ፍስማሌ ኬሳ ናኖ ቡጂ ኬሳ ናኖ ኮሮና ኬሳ ናኖ ባሌ ኬሳ ናኖ ወለካ ኬሳቱ ኢቹ ካነ ኤንጋንታ ሀደ ጆሌ አፉሪቲ ዱባቲን ኩልፋ አጀፋንቴ ጀቹሺ አጋሁቲ ሄዱ 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 መቁማን ኮጉበቴ ዶን አባካ የሮሞቱማን ኦሮሞን ታኔ አጀፋማትርና ስርና ወጋ ኢባ ኦሊ አማሞ ሞቱማን ኦሮሞ ዳጀኔ ጋሀ ገመዳ ጅሩቲ አከሚቲ ኡመኒ ኬኛ አመሌ ዱአ ተገኡ አከሚቲ አፍሱ ደንደኡ ዮም አፍሱ አከደንደአኒ
kanan gafadaychuda akka motunnota sirna oromon tane balale fatte bufuta usandure abachoton tane akka intala oromoto kotti dubatti oromoto kotti isan malgutu dendo malini sangargaru denda akka mitti daboli siyasa wali galani ke sattu ka oromo ke sattu president lamma magartan aboli oromo dafe wali ararate arara buse wan oromo ftau nagawan busu tokko hojjete akkani dafe milkidan nagabu sun barbada mumichi ministerati zamana oromon ministerate etti nuti waye buqati hasawu nurajiru waye ajesa hasawu nurajiru waye bela hasawu nurajiru jabatani ummate etiopia wali naga adunya ratti akabu sun barbanna ad ummani oromo yo etiopia bulchate ummata sababalati ummata demokrasin bekamu etiopia tasgabbi argatti jede akuma adunya ni lesan egajiru isanille dafani fakki akata an akka feran demokratidan biyitun sabasablemin etiopia naga argate si amale bela male sena afrika kesat akka sena hojjetani tawaychuda
ad ibran yamma yesejirutu
amma kanu tijiru bakabutela isan qobatani akka qarrate yana qofami fi namal lamatane adaro mo fanne turre akuma kanatti me kotati inna isanu tela dufani nusi maddai ali portetso juru nusi mane gafanu taskenyu sanu dursani galaniru mumichi ministera se regrant lamman qobatan akmane hoteta sani akki jirachu
hayya debrane isana kenite gudda galatonu
haye ba egalato matin le caba kanana kennudan
makanti ya bulli batane anitra kanano washington dc ride nuti mumicha ministera dr abiy ahmed fi kabajamo president motmana no oromia okolama magasta semachuda kana makabiya kanati sa'ati san ayemir kanatin atidre diyara jira
mumicha ministera abiy fi president bulchisana no oromia okolama argatani semachuda ndesani
kabajamo president motmana no oromia okolama magasta arkine mumicha ministera dr abiy ahmed mo security biya kada high profile rawan jaranidi no argitisun intantene corone naga egota biya kana yokin mo secret service
buli menatimi maltu sikakase nan simanna sanaf demte
akanam tokoti kanandura nomasota etiopia yero arkinesi balale fachu butukani shamendayo ili hotele kiesa tisange ku arasko kiwanga ragara rawata turre kabajamo dr abiy ahmed fi kabajamo president motmana no oromia awa ummat oromo ko papa sontane lammi etiopia ala kokonna harata kan alalli o himmo bitu ili summa ammato fedi ummata baradera boko fi afura bafachu da dabe karaha wafiku akanni afura bafas akannin mirga safalma akana ndur ummani je kamature hidam kota garagara basu da na tawo lamile oromo makashu rokesu ma da presiya ta oromo wul magara tawa ta sofiya gutu kesati gabumma baradera da afure gabumma sana kumitrus amalani amma dan dane timmo wal gargare ko ba te namiti wal gargare ko kona hare ji rejani tin fedi hawa ta ge ta chulewan kabani di kasuna ta kase gammachu kudda da jeto
fula fula tu mumche ministera ste presidente gulchisana anno oromia yo agarte karatanse maltu nuftau qabajette gafatta
tokko fa won nan gafadu duga da rakko ummat oromo hatta mi kale kale jarra la sofite jira fedi ummat oromo amma tokko ibu tijira garu gafin ken amma le debi hinar kenne duga hidama basun debi tikko rakko oromo hedu da fasara bu kaujira simsinne ra bu kaujira arbuda sara bu kaeti kadasu na mate balbara na mada batu kunni mate ko yawo kaba dan san ummani oromo magala simsinne ra kabu nu kajelu kaba kana male le hidam toni oromo hanga das achi busen kadaban kana kana di gangmada kana kala mesa buru kana kayo se baki kana ka bakala tawano namo ta kani ummani oromo hanga das imma bu di gabo yo du ei jira ta kuma oromo sakke ni ba ummani oromo sirmi ra kaba dolu gunjira sanmo umma oromo dedin chenamu kaba kana kana rakko he duti jira rakko umma oromo rakko saba sabla mo sofia in umuran da gudda wani gudda tusan e gata jetto
buli hedun sigala tom sada ya deketi
adde bisu mammi nan tedani empire etiopia ke tetti namni artife sagale namana majala ade fatu rakko nama etikam su argamu dan ba e gamachu kana hinjenne ittimachuudhaa nama sa'a shanitti ribarraa ka'eeti kana durbaa qabaati wajjin qophaahee dhaqee yoomis gammadeeti ni jira ilmo oromooti jedhamee kabajamuu sabab sablammoota impaayira Itoophiyaa keessa jiru sinnatti deeman jechuuni rakkina kenna namni nama jalaa dhagahu argamuun baay'ee na gammachiise yoomillarallee.
Wanni gaafachuu barbaaddu yookaan immoo inni si yaaddessu maaltu jira yeroo ammaatti?
Wanni na yaaddessu kooti an dubartiidhaa harmee dhalee harmeen ijoollee oromoodhaa otoo boohanuu otoo du'a isaanii beekanii hin seenne hin awwaalannee manni wayyaanee hundi mana hidhaa waan taheefi kana jala deemaniitiin ijoollee seenne yoo du'an du'a isaanii beenee yoo jiraatan jiruu isaanii beenee yoo dhukkubsatan dhukkubsachiisnee. Akka goonuu itti gaafatamaan keenya Abu Abiyyii fi lammaanis irratti nu hojjetanii gammachuu nu dhageessisan kana barbaanna fajirus haa jiraachisu jennee wajjin itti fufuu barbaanna.
Ayyee adda biiftu galatoomi.
Hundumaa waaqa naan jedhanii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi muummicha naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Daalas Aayipoortii ganama sadiidhaan baanee achi dhaabannee simannee.
Dargaggoo Jamaal otuu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yookaan immoo pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waliin kallattiin walitti dhuftee dubbachuuf carraa argatte maal gaafatta?
Ani carraa kan erga dhuunfaan malee akka carraan akka hin illee asii dura illee maqaa kiyya argisiisara godhee jiruu fi tokkoffaa biyya keessatti paartii mormitoota paartii 16 jira. Paartii 16 kanneen akkamitti bakka lamatti yookaan bakka sadii akkamitti hin danda'amaadha gaafiin kiyya. Gaafiin inni biraa mootiyyuu gaafii daangaa osoo hin jedhu akka cinaaqsan akka Wallaggaa Baatiif Wallaggaa Lixaarraa. Akka Booranaa mooyyalee jiru. Akka aadaa ammaatitti tasgabbiin buusnaa malee tasgabbiin biroo hin jiru. Tasgabbiin biroo kana arguu barbaanna. Kaleessaalee namni kenna du'aa jira. Harallee du'uu itti mufufaa jira. Haati kenna du'aa jirti. Obboleessi kenna du'aa jira. Obboleessi kenna du'aa jiranii. Akkamitti tasgabbaa'uu dadhabeedha. Yoom dhaabataa.
Hayyee dargaggoo Jamaal ibsanaa kennite guddaan si galatoomsadha.
Duula Nawaamaanii Duula Muhammad Osman. Ani reefa biyyara deemnee ani tokkoshuudha. Waan paasifi abbaa kee dhiisee deemee. Haadha kiyya waliin deemee anaaf obboleessa kiyya mul'achu. Nuun afaan deemnee abbaa kee dhiisnee. I haven't seen my father in for almost 12 years. Yaa abbaa kee hin argine. Abbaa kee arguu ni baadha. Bakka jiru hin beekamu.
Haya hedduu galatoomu.
Baay'ee faayidaa.